ko kumasino nyako bakuyisa batya mukwano wesibate soma nyito singire nsine bisembayo wabawo mukwano gwabawa kuno kuoma nobanga sukali tonyumya okunchamula nokuyimba nenkuyimbira nenereso kulyo bulabo nenkutonera nze mukwano njagala omanye nakusigaliza munda mutima ndi muno uwe kuba mubiri kumubere benyuma bulamu bunyuma ngobulyane muno gwabawa kuno kuoma ngomubisi gwabawa we wabulira wabulijjo jembera njagala nkutwale waffe jenzali bwabakumanye oh my god ate obulungi bona bo bwasoba amaaso gakanga enjuba adamu tumune nyakulya kibala yakemebwa nyo Labandi watala baby tewebaka Sukuka tewebaka Sibali no mutima gwange bamenya Wajye nonzole mirembe nefuna You are my dream come true baby teto Bintu byebyo Gwabawo mukwano gwabawa Kuno kuoma nobanga sukali tonyumya Okunchamula nobuyimba nenkuyimbira Nenereso kulyo bulabo nenkutonera Gwabawa Kuno kuoma ngomubisi gwabawa We wabulira wabulijjo jembera Njagala nkutwale waffe jenzali bwabakumanye Oh my god Ate obulungi bona bo bwasoba Amaaso gakanga enjuba Adamu tumune nyakulya kibala yakemebwa nyo Oh my god Ndi muzukulu wa Lule Japa Ngekwekwe nsimyo mpumeke waka Labandi watala baby tewebaka Zukuka, tewebaka Nagamba ngakusobola mbunefika Nenda kukwagala mpite newensula Gunonze kweni nateba nakulaba Tofa kukasente Gwabawo mukwano gwabawa Kuno kuoma nobanga sukali tonyumya Okunchamula nobuyimba nenkuyimbira Nenereso kulyo bulabo nenkutonera Gwabawa, kuno kuoma ngomubisi gwabawa We wabulira wabulijjo jembera Njagala nkutwale waffe jenzali bwabakumanye Oh my god Ate obulungi bona bo bwasoba Amaaso gakanga enjuba Adamu tumune nyakulya kibala yakemebwa nyo
Remember where you got it first www.djericom.com